Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem alalbare noga e jena e lewru juli hitano 2026 sakrabdo gondom helade hejuj amen dirilende mangal modum wakab jon on fu min chalmin am san. Din belle libab en itam so itira e golle le lid amen dile hitane 1990 tay wala fuko setina kanyu en kana wondi domde fa ham fa e la na watte hakkeji mu em e be narda lamu leji ni ko buri milliardji sappo e jetti sefa. Ko nar bangal pide balom hakkune dedel gon dele lamu bajangara kanyu ka golle mudum fuddi ila asawere bettinde hitande hikaka sisil mo chube le mudum o ka ana windile imadara yallan huntundira yimbe samkira dun sambe kabaruji dum jogano am kiyede hande bismillah modum hedade men yimbe immirbe ni tam bete goto so tawi indele mu em kanyu en ka ittamale nokkole to golletal hitande 1990 kanyu en ka ana narda lamu leji di totte ko woni hakkeji mu em be do yimbe kanyu en ka ko buri milliardji sappo e jitti sefa kanyu woni ko narta lamu leji di e be noddire yimbe lole nyaloma hande o ka fa dum golle nyaloma hande o ka wala fu mbudo ko be kebi urdo lamu leji di fa kebe famtare anni ko Ousmane Berthe kanyu woni lami do fedde ne do be do yimbe haltane Mariam Koulibaly do fedde tan Ousmane Yalibouli.
Et ça fait 10 ans.
Duɓɓe sappo joni woni komi domi nde dabere saria fataɓe ko waɗi hitande 2016 nde laamu IBK ɗum waɗi duuɓi nayyi laamu hakkundeji gonɗo joni o du ɗum waɗi duuɓi jeegon e jooɗa haalaji dow mum min dewrino do milliard ngaji sappo e jetti dewral ciññinagal hakkunde amen ka fa joni ministére humaninde ittugol jawdi wala fu ko wi gonga leydi ndi ana e tiɗallaji ka noon minen du min golloɓe joguiɓe caɗele no burda mbiɗen goni e tampiri wonko yoɓano ka ko heddi ɗum woni komi dartata golloɓe ɓe fo ana mbara ujunaji deɓe sappo e ɗiɗon ka golloɓe ɗon wodani e ujunaji capantato e ɗiɗon
mi kotiram jonkale laamu bajangara le commune mum noddirta kende ɗon to yimɓe joguiɓe kaɓorɗe kañum en ka ɓe hippi talatare noga e jitti lewru juillet hitano 2026 le wi nana laaj keɓaɗ yurde to ɗi ɗiɗo nokkule ka gelle kewɗe wonɗeɓe kippile on ɗo nokku yagol mabɓe golluɓe mbowi dawaji ko ɓenɗo yimɓe jogui fu ɓe jaade e muɗum caggal hippogol ngol ka yimɓe yogaɓe kañum en ka warti e lana hinno to golleji ko nawri bangal demal woɓɓe hoore ɗo eggui nokku o fa laaɓe bi hotiri bajangara kanye e nangiri mi kerto fa hamma bajangara fa mi kala to mahala pire baloma do ni de hakune dedel gonde le odo region goloji mudum fuddi asaware bettinde le lewru kanye e feccere equipe ngay yuru ili tateji galluje fu dedel fu gonde le dido nokkole kanye en ka waram wadde tom pire balom fa ande hamu woni garo latad ardo do woni champion le hitane 2026 kuma sisil mo chube le mudum hika o ka do woni yalla bi tawta huntondirde yimbe le gombe le on do ko adama jigiba kejadama gondo le on do nokko won ko hebani am do majjum kede Ousmane Yalibouli
to bayangara to latugol ngowar yalti e fijirde tan hitande kande ko punju ina da hakunde de andeji ko yide yo battundirde jalign e sembinde gonda leede jere darani be dun an darte e fiobe balombe galleji e jingonobe fu gada yalla dewral ana wada hakunde mabbe
cette année
hitande kande gal kawrital pide balon hakunde de andeji ko yelato yalla jam e de jere ana wada fu buri yalla himbe ana gonda no weldi sini himbe fu dewri tedde gal wadi sikka fu wala hen gal kawrital welam himbe du jaltan fa hewa sago himbe gonnoda goto woni ko kanankobe e jowra en onuko dartata himbe Moussa Tembel woni jokkotata bo mere Banyagara
ke se tourne
dal kawrital lato timinowal tadele gonde le commune urbaine Banyagara kany commune ngaji gondi bangi mon fu fa yottade mali fu e mangal mum le puddo repeat de deuxième quartier hayu atete bugu bi ngaji didi e kowal dun ko fuddi ile hitane ujunere e temere jena e chapantati e jegon gal kawrital jukiningal ko yata dubi chapande jena ko yidi hawrentinde sukabe jokkolbe Banyagara do fiigol ballon do wonako adama jigiba hebini studio tamane iwde Banyangara
studio tamani mo fondation irondel do mali do kany e gollidimbe mudun radioji e teleji mali irtel e do faba munya coopération suisse coopération espagnole union européenne le gouvernement norvège
murda amem yimbe hewbe kam en ka wontom atawa ana yidi andure hunde fu ko wodani dum ko wodana dum fu atawa kambe ka be jidi tewture andure hodum dum wodi fa kemen famtar anni ko fati yatara hebani em do si ben do yimbe e do zoom sur am nyaroma hande o do festan Ousmane Yalibouli
takan lem an bulo samba an yidi itu gumpa ko sanne ko yifu o wi an fo o fama do lawon sini o yimbe na kawrte seda na heddere jimako duko seda onani fu o wi an kino itu kumpa mako watti yoga fo heba ko halatan batte modon bulo samba fa ana noddere gorko jido fu nyande wat on wonduno mernade onani duko le galle takan lem mako o jiji mi lawlaw dugo de yadle onoko yalla o ma heba fama ko wondi e wadde ton o tati o sami kongal mako heli kany e jungo mako don o fukki o mo wulla o mo nodda wallede hedatobe widon tan dartude ittu kumpo mudon ana moje kanon dartugol ittugol kumpo mudon no yabbetiri an wahi waddande ma chadele e torudu himbe wobbe
ko nawri bangal pide balom coupe d'afrique des nations féminines maroc etan 2026 lede amende waram hebondirde so lando jab e lede cameroun wakati yamde nogay jagabule me rewbe kayum mk waram hebondirde e nido lede e le pide mu em arandireji don tagal pide mu didi ko bi gara wadde pide didi landinaade didi lewru uttu be gara wadde dum fewde e cap vert jegon ko be gara wadde dum fewde e lede gana sakra don sembe kawaruji mi joganom kikid hande mi jowti om san hedaade mi fanje fe nokdo e sera yowtir am magazine de waran jukitaare wa salam le region kayi himbe mayoji kewdi mayo gondo ngol region kayi le nyalo mo hande o ka darne mudum ana moni sanne e le gurdan himbe le gombe le on do nokku hewbe ana nawtoro godo mayo fa wada tum demal awdi kayi ko nawndi e mudum ha hultama do wiile darne mako ana moni sanne bangal hokkude ngalure de kuram fa keben famtare do on do magazine le nyalo mo hande o anni ko fati yetara nelado amen yadde le on do nokku ko hebani en do majjum ko warti do ko do feytaamo modu samasi ko e mi holen ki region
wattu 10 heures ngon e mudu ali tumuta bari lana mudu ko wanda fe ikuyam sa awgal nyeloma o lataaki saguma ko o do awo mbaro wo dubbi chapandu ju metta ba sanne famdugol alqadara libbi le moyongo
kunu angu mesaga
arande min e bawno awde libbi ko yottu to kiloji noga e joyi e le tipagol kobaji amem le ndiyam dam no water tam ga hande ka do yuyi falaabi faymi keba libbi ko min gattata e mafe amem wona ko newi do saabi ndiyam dam ko yuyi no wordi non mi le jogi chadal kewde
gidali kewdi fewti e mayo senegal ngongo le ngalluro kay dande mayo mo fufu latika nokku do nyamaaji njupete mudum dum do fufu no holta alhaali di do gidali di madame dumbiya kadija touré woni horejo fedde musu seko dental rewbe technique kumul bangal haybugul hawalu ko memi hala bononda fewde e mayo ngo
ko naru bangal tundi gondi e mayo ngo hoka kabaru mudum fuddi waytaade seeda ngayim be ana heddori faham e tagoji mu en bondi kay do la hande o liddi nyande fu buri fandude le lumoji di region o arande goriaji kewdi wonno ele mudum ngadi fudi njori hande
to kay tourne alhaali mayo senegal ngo na wembi sanne serusiji kumni di haybugul hawaluji kedana mamadou konate horejo gollido humani de hawaluji to kay tourne
si le sab
so ndarindi kana heddi jippade le mayo ngo danu ndiyanda hore bebi falaaba no dum wordi le nyaloma hande o kana holta wiide nyaloma ana jabbo warde mo mayo ngo ka hala mudum halta hika sen fi
hono go sukula dum jogi horejo zofure region litna kulal idrissa mayga wuitike gidali wongo fewde mayongo bilingo itugol damaji
le fleuve beaucoup menace
mayongo ana wundi fewde gidali kew sabi himbel itobe kangi ana gollira do majjam dragi ngaji mu en mayo falamne wo ndiya mudam yori nokul yogaji fala sabendo himbel tewtobe kangi be si produit ngaji fu e be nawtoro le mayongo be jupata
son déversé dans ce fleuve
fewde kado titalla gollira region woni de cenam wadi noddango imadara babotobe yalla hebudi sanne mayongo den hadde bunondaji chatudi